Next year mmepangaje?
Next year tuko na vitu moto moto.
Lakini sitawaambia.
For example, tuko na dance style nyingine mpya.
Oh. Amesema hata waambia. But it's coming in 2018.
Original
Benzema, nimesikia watu wanaenda mental.
Raba raba, raba raba, raba raba, raba raba,
raba raba, raba raba, raba raba.
Kila mtu cheza
rabaraba.
Umecheki hiyo dance style original, inafanya unakaa tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital, ukidance unaenda manze mental. Umecheki hiyo dance style original, inafanya unakaa tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital, ukidance unaenda manze mental.
Kalaban Washaban, mziki kakujua ewa kashaban. Ona vile wanazitoka man, bega kwa mabega adi chini man. Pole pole ukicheza cheza na yo man, ivo ndiyo stu cha chisha man. Nambari ni moja, vijana wasafi, atari kwa mic, flow kama maji. Nambari ni moja, vijana wasafi, atari kwa mic, flow kama maji.
Umecheki hiyo dance style original, inafanya unakaa tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital, ukidance unaenda manze mental. Umecheki hiyo dance style original, inafanya unakaa tu phenomenal. Iko juu kama TV ile digital, ukidance unaenda manze mental. Raba raba, raba raba, raba raba,
kila mtu cheza.
Raba raba,
raba raba, raba raba, raba raba,
kila mtu cheza.
Raba raba, raba.